Kuyalingana kwesinye isikhathi ukucela uNkulunkulu ayibonakalise uqobo lwakhe. Ikakhulukazi la khona impilo inzima. Kusesimene sibuka sengathi usadukile, akatholakali, uqhelile kuwe. Uze uthi, "Nkulunkulu, ngikhombise isibonakaliso. Ngikhombise ukuthi ukhona, uyaphila." Kodwa ekhathini eziningi lo mqondo awuhambisani kahle naye. Angikubingele ngikwamukele ngosine fresh, ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Sekuqaphela ukuthi zingakanani iy'mpawu zomgwaqo ey'khona kulezi insuku. Inqwaba ngitshela. Olunye luthi yima, linda, qaphela lokhu nalokhu, hamba, hamba kancane, shesha. Ayizibeki zonke, zisobala lezi mpawu. Kunesikhathi la khona uJesu waphuma wayokwenza iy'mangaliso ey'ningi. Wayephulukisa abantu akhipha amademoni, wasuthisa abayizinkulungwane ngofishi nje abambalwa nezinkwa. Wahamba phezu kwamanzi, wathulisa isivunguvungu. Abantu babekubiza lokhu ngey'bonakaliso, iy'bonakaliso ezabe ziqinisekisa ukuthi nebala ungumesiya. Futhi lezi y'bonakaliso lezi mpawu zazithi ayifane ncimishi nalezo zomgwaqo ongeke ungayiboni, zayingazibeki. Kodwa manje ngolunye usuku lapha ngoka Mark 8 verse 11 kuya ku 13. Khona kwafika abaFarisi baqala ukuphendulana naye befuna kuyisibonakaliso esivele ezulwini bemlinga. Wabubula emoyeni wakhe wathi, "Lesizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi lesizukulwane asikunikwa sibonakaliso." Wabashiya, wabuye wangena emkhunjini, wamuka waya ngaphesheya. Ngempela babengabonanga iy'bonakaliso ezanele. Babesafuna ezinye ngenkani ukuze uMesiya abaqinisekise unguye ngempela yini. Manje uyabona-ke mlaleli izwe kahle le. Sisho ngolimi lwesiNgisi lapha. Lezi nhlamvu ezithi God, G-O-D. Uma uyiphendukezele, zikunika igama elinenhlamvu ezithi D-O-G, okuchaza ukuthi dog, inja. Manje ngikutshele isihlobo sami. UNkulunkulu lo akasona nhlobo isimako esolokhu sisidlalisa sithi asenza okuthandwa yithi. Asikwazi la magama akhe siwaphendukezele. Akazenzi imangaliso ngoba nakhu ejutshwa, ecelwa yithi, simenze somlingo njengoba labaholi bezenkolo babemdimanda benzele. Babefuna ukuphendula umdali abe umdalwa ozodlalwa yibo, bamdlalise umasigcozi phela la. Mhlobo wami, phaphama. UJesu akadansela isiginci samuntu. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta kwinombolo yeWhatsApp ethi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebhusayithi yethu uthole okuthe xaxa ithi www.freshzulu.co.za.